mchezo wo kusagana shaleta visa mtanivyo akwilina jirani wote wasema no taki kukwona mchezo na familia zao.
Ah! acquitted.